yandiniriho ishimwe ryerizaba mu kanwa kanjye abanyamibabaro banyumve bishime nzahimbaza Uwiteka isi yandiniriho ishimwe ryerizaba mu kanwa kanjye abanyamibabaro banyumve bishime.
Abanyamibabaro banyumve